But first, Archdeacon Sir Kingi Haka chants the poi, which he wrote and is found in the Canticles for Midday Prayer on page 154.
Kia mau. Titi rohe nga iwi te ka pūtakuringa, he tau ngā tēnei nā ngā tūpuna, he poi, he poi, he poi, hei. Poi puricha, poi takawiri taupatawatu, 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 ko te tau, patu patu taku poi, ka re re taku poi, re re tika atu ana ka tau ki ngā pu. Kei reira te toka, kei rangi hōua, kei o ihira, ko te toka tēnā, i pōua i hoa i te rongo paira, ei kamau. Hei whaka gloria, hei whaka gloria, te atue runga rawa kamau, te rongo ki ao te aroa, tēnā anō rā, ko āna pura pura i rui rui a rā, i roto i ngā iwi, kā tupu kā hua e, hua nei. Piti rawa atu koe ki a rau kaua, kōrota waitoa, hei mātā mua, kei roto wanganui ko te tauri, kā tae ngā rongo ki ngā tiru anui, ko māni he rara, ko kere opa hoki, i whakamatea nei mō te whakapono e katau. Ka re re taku poe ki te tai rā whiti, kei re re ngaki ana ko taumata kura, kei mātā tua ko ngā kukura, kei te ārawa ko i haiwa, kei roto ka humunu ko te wera rā e te wera. Ka tuhi karapa kauira te rangi tu iho nei e toia te waka. Te utanga orunga ko te aroha paihere tia mai te rangi maari e, aue, aue hei.